Ipapama, number 2, 2020. Imibuzo emhlanu mayelana nokuhlupheka iyaphendulwa. Wonke umuntu useke wehlelwa isimo esibuhlungu ekuphileni, ngaba ukugula, ingozi, inhlekelele yemvelo, noma isenzo esithile sodlame. Abantu bafuna izimpendulo. Abanye bakholelwa ukuthi ngeke sikwazi ukugwema ukuhlupheka, noma kuncane kakhulu esingakwenza ukuze silawule okwenzeke ekuphileni kwethu. Abanye bakholelwa kulokho okubizwa ngekarma. Bathi sihlupheka ngenxa yokuthi kukhona okuthile okubi esake sakwenza isikhathi esidlule, noma ekuphileni kwethu kwangaphambili. Ngokuvamile, izimo ezibuhlungu zishiya abantu benemibuzo eminingi kunezimpendulo. Sesiphelile isihloko.